yamde jeddi silmaji chapantati do Dakar yamde sapo silmaji chapantati Kiev lambo Ukraine odo sa woni wakati nanti don kabaruji di
Abdoulaye Dikko
tobbe mabodi e kabaruji meden di handen hibbini lebbi tati ko fitnaaji puddi hakkunde Ukraine e Russie en keban e lay kabaruji di yiande yogay bibbe leddi Mali no jiri hono dedo nyalade temdre en nogay di fitnaaji ton to Ukraine to leydi Mali to handen woni nyalande tatuberde e tatide laamu subi sabel suno o warnguji civil en e leddi walbankasa tiagallande pelle civil en e politika bakingo warngo de noddi laamu leydi Mali e darto sakko du hono pat ido warngoji hono majjum badi kasin e leydi ndi to leydi Guinée ton fedde FNDC ana sartino majade alkamisar handen jonnon sarti o bortinama sabe e wimabe be njabi surore horebe dina leydi ndi handen yo alkamisare nogay e tati lewru jeego bordu e hitano udinaaji didi e nogay e didi teddube hidibe RFI fulfulde onon e jam e kabaruji di arande en puddiran kabaruji leedi Ukraine handen hibini lebbi mbiyana lebbi nay ko fitnaay di puddi hakkunde Ukraine e leedi Russie di fitnaaji ngaddi dalaji kewdi e leelede adnar ndu fofa hono ngo habo to Ukraine yira e leelede mbi Afrika to Mali e facco tawi won tawdaabe e Russie hakkille wondu ana tawa bibbe leedi Mali felube sanne ko tawa Russie hippiki Ukraine jantore Boliba
ende hare wonde hakkunde Ukraine e Russie hebe koliti hen jiyandi mum en o do mo kawreden no tawa e mabbe kon non o holiti kanko o yaade ko e Russie
bi ki ya front avec
comme en wondi e mun ka hare fi habugol kuliyankobe e bandi ko leydi Russie si tawi mi do wawi jiungande ko Russie mi jiunganta ko leydi Russie woni njaati gi arano leydi Mali fewndo do
actuel
won wabbe felbe Russie hono onedo
tan fu yan Russie toni hande adna do do wondo leydi hana immade so hippo leydi parce que loi wonto droit ngaji wonto devoir ngaji do wonto les nations unies sont là donc parti leydi immo wada leydi wondi agressé mère
o do goto mbo pottiden kam holliti yiddi mum wonde ke yo harnde gas hakkunde de leydi didi jam dañe hakkunde mabbe
c'est le moment d'arrêter cette
misikki ko wakati darnugol e hare e lanna few puttu arta hakkunde de leydi didi fi yo aduna on fuddi to gollugol no haniri non no falira den non yimbe ben jogondira be heba jam e kisiye
dans la quiétude
de hare hakkunde Russie e Ukraine fuddi ko e sahando mercenaire Wagnerren jeyabe to Russie goni e wulludi e malinaabe risinaabe no muni na golle mabbe e mejaji rendodi
no pamiron e kabaruji di ni handen hibini lebbi nay wana lebbi tati honno min kaldi e puddode kabaruji lebbi nay ko dido fitnaaji puddi e to leedi Ukraine handen dentale de Europe du ana fudda jonde to Bruxelles imade majum yo jewde so tawi de jaban hono ko Ukraine tewti natude ngal dental de wonno e nyalade jabbide de e marti kumpa horeb Ukraine koliti ana jidi natude leengal dental leedi Europe to leedi Asie to Afghanistan jamma hechankina leedi dimbiki e di Pakistika e Costa do wada kirul hakuna Afghanistan e Pakistan nyakata yinbe ordinaire maybe temede wobbe du mbarmi keroden sede waku biyata do wahaba Musa Omar Bari firti halaka e fulfulde
everybody was in a shock
yimbe fof gonno koy kulul musgul yimbe fof no ngulla jalti e ciudi di doge paye bowal e digral he yimbe fof memama Musama e o musiba jom sudam wonno ko e kulhuli e bettere maunde fodde yamde kay sabu ko wuri ko mi meeda wurde dillere leydi wande ni e ngurndabam
kiriden do sede waku bi Afghanistan tagal haddimbagol leydi ton jamma hiccankin ko sabi mayde ko nyakata yinbe ujinere to leydi Mali ton handen woni nyalane tato berde e tati de laamu subi sabe warngoji civil en e lekumin jalsagu pelle leydi de civil en e de politique fu denti hono baki di warngoji noddi fa han laamu e wallude denagu bibbe leydi Mali jantore Abdoulaye Diallo
pelle politique Mali de fu baki warngoji di be kolliti metto bernde mabbe hewbe kolliti hono dum hana wadde le Mali hertade le wuddu leydi ndi bibbe Mali njeggitali ko wadno ogosagu e kulogo e wi wobbe dum ana holla fa hande jiadiankobe na keddi e immade mabbe be njaraali hen ciagal wondu wiibe lamugo na hani darade e darnde mum bangal denangu o sabi ko nun kobe leedi ndi kanyum en kani daranade denangu bibbe leedi ndi pelle kewde kolliti denangu woni ko lamu malingu hani ardinde hande e golleji di woni e wadde sabi de ndungu fuddi ngonga ko nun kobe leedi ndi na ngondi e hebde bural e habugol e jadiyankobe e be kani e tinnade sabu so be ngertina mafu be njabo lawpati hono dum filla
eden andi gilla lebbi tati RFI e France 24 ana udda to leedi Mali lawol kaldal ana udita non wi fedde halfinane keybu jeyndeji dental len IMO e Guinée ngal dental fuddi kaldal hakkune horebe RFI France 24 e lamu Mali dum sabi so horeji RFI e France 24 Marie Christine Saragos ana tawono do Dakar alal bar kengen jodadaade e ngal dental yalla famana hebe no kaldal ngal jokkirta e be kollidu daminare e hebegol kawral jantore Ibrahima Nyanga
ko dow fipnde ardibe kawtar renbe dille ayawo habride e leydele Afrique tagal nebe yide e ardibe leydi Mali Babacar Diagne goto e mabbe
la plateforme
ko feddende umani hore mum ngam battidinde dum nawi amen to e to Bamako be min dendi kolle de ngadi jabbade amen ko tagal dum min jidi e premier ministre ko ena bura waxtu jididi
de 2h et là aussi ce sont des échanges
ngal don disondiral non rokki damude kessi ngam non wawde rewtindade jokkondiral Babacar Diagne
et c'est à la suite de cela
ko tiagal dum min jokkondiri e France Media Monde ko don tigi min jonnata e holide weltare amen e darnde Marie Christine Saragos gardo ha Dakar ngam hedade amen e min damini no feewi wonde majam artu
nous sommes optimistes
tiagal ne wonoti notango kawtal ardibe rende dille ayawo habride e leydel Afrique Marie Christine Saragos nana weltono ardibe kawtal ngal
d'abord parce que je voulais les remercier
ananen fumi den jidi yettude be e ko be ko en men bel toroke dum kambe dahuri e ko e mabbe ngal kalda buuyti sa men tawra ma jewte mujjude na bude hakkunde amen dum buuyti luura gondonga tabu kaldan ngal ko kebi dinga mali wana leedi kala e am miden gondi jokkoliral tengo ngande di le miden jidi dum jokkude kaldan ngal sabo men fahami ko lamu mali jati ana e hen jewte de men gartan e kaldan ngal
on va poursuivre et on va réouvrir ce dialogue
Ibrahima Nyada Dakar RFI
do leader Senegal e noddanu na meden yemirore fedde lundinde lamu leedindi jamma hankino wakati noga yemde e tasaje e uddode e putije e konkama e linokuje kewde e Dakar e wilundibe be imare majum yo holude mette mabbe e lamu Senegal sabe fa hande ko taba doggal mabbe jabaaka e subugoji debti en kandi wadde e lewru darotondu chapantati e go omuduma to leader Guinée ton FNDC nde fedde civil en leedindi nantini hono dirtini majegol ben seppo ngo sartino wode de alkamisar handen e wi mabbe be njabi hono dirtinangol majagol tiagal surore arde be dina leydindi jonnon e be dokki lamu Guinée yontere dawra kaldal no yawiri jantore Mamadou Adama Diallo
e ner nyallal alarbangal mawbe dina yankobe e ka dawla yahi yidi e horebe FNDC wo wota be latin ngo seppo Telisal tawado e be ko hobe no yowta
menen FNDC ko men yowti e inde bibbe lagine ben fo ko yo men yitudu men yewta ko woni tampinde ginen ben fo ko e hore hara nantundiral bantal e yargol yeso leedi ndin e hore uttu bay hay kala gere wadi ko ma yitude e yewtude hare ko woni ko men haldi yo men wawa wadude
Ablaye Oumou Sow feqinawo kabaru FNDC wo fedde mabbe den hino teddini ko hobe leydi ndin
ko fi potitin gol manifestation mais on ha le 30 on yido ko etande mo coordination regionale jidim fop pari do e ore be dina e dawle fop e uti do inime yo men jonnube chance be yotida e lamungu fi lamungu uddutu e carte de dialogue
sartino yo de holare nyibu wo FNDC no landi nun dal Telisal
FNDC weltori men e ardu amen dum le holli sago mabbe koyo wono mawbe ben Burkina morhona ba hara kala mo be yewti be waway dahude mo fi hara be fonne bibbe lagine ben fo
jagordo kippudo fi njubudi lamu nabani mojobe politique et société civile batakuru fi udditugol yawtere e aljuma nogay e nay lewru jega buru ujune didi e nogay didi Mamadou Adama Diallo Konakri RFI
on jarama e hedegol modon do e seda ngarten jukitaade ko hedde kabaruji di ko